Zakhibayi weekend ifana plaza nemfibini ngikhusula igusheshi insimbi yamahomusha mpintshi ngilikhombe sabapini awunoma bangathini andahini omeli khekhe lasemakhishini ngithe ma ngifika bruwam ngathi sidudla kayi-one ladlala i-is kwaphuma abantwana joho bafuna ukukhuluma nam bashaya isilungu mpintshami lanangathi ngizodla two noma one sigogo fede zawa wayawaya ngapha bebraya notshwala bubhaya ngigcine sengicabanga ukubhaya okay ngabhala ungwana ngamshashaya ngamkhohlisa nyana wachamba ngada sekhaya mama sathi jobe mase sikhombe lokushini bengidla kwenjani yo nale gusheshe endleleni.